unajua kuna msichana anamlei amesomanga bana lele namle amesomanga private school huko Nairobi. Unajua kwa namle hapa ndio just name basi na never collecting in happen. Sasa ulikuwa umefix msichana na wako mpatia na hiyo hiyo nini msichana namle ni chance. Na naomba na kuja na scrap off.
Kweli vile nasikia ati huyu mama huyu ati jibu anake ni landlord ama jini.
Hakuna kitu kama hii bana. Hei huyu mama ni masikini bana uisho bana. Siyoko hata landlord by the way. Anauzanga tapa mboga hapa hivi bana kwa kibanda pa kwa soko kuba by the way.
Naona narrative yenye watu ya wangamati wanatembeza ati huyo mama ati ni hoteli ati ako na hoteli yaani sinakiri.